بحيات دور شدة مدحت نما إيه مرايكن كقوة قارد إيزي كسر جيدة أيام لب مليون كبضن تي دور شدة أفر سنة كور سيدا لجو قري وربحين عدا بعد حرنت علم باريس بيو تردن كررتي أيام بلشدة إيزي كسر جيدة كدكتي أود عد بحين أو كلا ساري كرتا بايدن إيه ترامب أو آدي سجلو جوبلدا أريزونا جورجيا إيه نيفادا سيدا شكتي كريستين تشيو أو أريمها دور شوين كأور ليسا.
When campaigns are looking for additional votes because elections are being won by
the ololayaashu ay raadinayaan codad dheeraad ah maadaama tirayaar lagu kala badinayo waxa tartamayaashu ay runahan hadda aad u eegayaan cod bixiyaha reer Asia maxay yeelay doorashadii 2022kii 2200kii dadkii codka bixiyay waxay ahaayeen kuwa markoodii ugu horeeyay codaynaya haddaba maxaa cod bixiyaha reer Asia ay ka raadinayaan murashaxa ay doonayaan VOA-da ayaa dad kala duwan arintaasi weydiisay. Waxaan samnaan kuwen.
To me, I'm looking for a good energy of the president, be able to have good thinking.
Aniga ahaan waxaan doonayaa taagta madaxweynaha nin awood u leh inuu si fiican u fikiro, go'aamo wanaagsan qaadan kara oo aan sugeynin in shaqaalaha ka hooseeya ay go'aamada u qaataan. Hangan haddii Zilfo ayaa iyaduna waxay tiri.
To me, it doesn't matter with the age, as long as they could do the work and they could get the...
Aniga ahaan, da'da dan kamalihi. Haddii uu shaqada si wanaagsan u qabanayo oo muwaadiniinta ka caawinayo inay shaqooyin iyo fursado wanaagsan helaan oo dagaalada naga ilaaliyo arrimahaas ayaa aniga igu weyn. Sofia Omret ayaa iyaduna waxay tiri.
I'd like to see more younger people in power because they have more time.
Waxaan jeclahay inaan arko qof da'yar oo xukunka qabta. Maxaa yeelay waqti badan bay helayaan markay awoodda jirka leeyihiin. Micnaheedu ma aha in dadka waaweyni aynu waqti helaynin ee hadda waa waqtigii jiilka yaryar ayay tiri. Natalia Vu ayaa iyaduna waxay tiri.
I really think that everyone on the presidential ticket...
Waxaan ahaan doonayaa in qof kasta oo xilka madaxweynenimo doonaya uu ka mid ahaado jiilka yaryar. Codbixiyayaashaas lahaan ka soo jeeda qaaradda Asia, kuwa jasiiradda badweynta Pacifica iyo dadka gobolka Hawaii ayaa ah kuwa ilgaara ku haya arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda sida lagu ogaaday ra'yi ururin ay sanadkii hore samaysay wakaaladda wararka ee Associated Press, kuwaasoo 10 qofba 3 ka midihi ay sheegeen in hortabintoodu ay tahay sicir bararka iyo arrimaha socdaalka. Waatan si kam soo dhimad.
I think it's more the immigration, because I've seen a lot of the... Asian community, a lot of being deported back to...
Aniga waxay ila tahay arrimaha socdaalka maxaa yeelay waxaan arkay dad badan oo reer Asia oo dib loogu celinayo dalka Cambodia. Marka waxaan danaynayaa arrimaha socdaalka. Maxaan ka samayn karnaa sidii aan dadka uga caawin lahayn arrimahaasi? Javier Engling ayaa isaguna waxa uu yiri.
Healthcare, immigration, very important for me.
Daryeelka caafimaadka, arrimaha caafimaadka iyo socdaalka, kuwaas ayaa aniga muhiimiya. In doorashooyinku ay si sax ah u dhacaan oo aan la musuqinna, aniga arrintaasi hortabin ayay ii leedahay, ayuu yiri. Soben Pin ayaa iyaduna waxay tiri. Saddexda arrimood ee aniga muhiimka ii ah waa socdaalka, dhaqaalaha iyo dagaalada Ukraine iyo Israel, waayo waxaa laga yaabaa in xiisadda Bariga Dhexe ay kasii darto. Bulshada Maraykanka ee asalan ka soo jeeda Asia ayaa kaalin muuqata ku lahayd doorashadii xilliga dhexe gobolka Pennsylvania 2 koor, waxaana la filayaa in labada olole ee Biden iyo Trump ay culayska saari doonaan gobolkaas marka la gaaro xilliga doorashada madaxtinimo ee bisha November.